Everybody wanna clap your hands like Piga kelele kwa Yesu. Tenda mema, moyo msifu Bwana. Mungu ni mwema, ametenda mema, moyo mwabudu Bwana. Mungu ni mwema, ametenda mema, moyo msifu Bwana. Mungu ni mwema, ametenda mema, moyo mwabudu Bwana. Na utiisha mwili wako kumsifu Bwana. can you clap it one more time? Everybody, let's go. Come on, everyone, clap. Come on, everybody, clap. Nataka sisi pamoja timba this beautiful part, alright? Timu mtatulia kwanza, I wanna hear the church worshiping God. It's gonna be really a beautiful declaration. And it's a common chorus, we sing together. And it says, I'm a tender member. I'm a tender member. Just simple like that. I'm a tender member. Wanasikia sauti nzuri za watoto wake. Huyu Yesu ametenda mema, amenikubali. Huyu Yesu, huyu Yesu, nakuja kwake kama nilivyo, amenikubali.
Baby, I'm you.
rafiki zangu wote.
Na
pamoja na maisha yangu yote. This is a declaration said. Baby na watoto wangu na vizazi hadi vizazi. Say, oh milele.
Break it down. Wakati mwingine.